ciidamadii dhawaan hubkaleen qeybiyaay weliba howlgallada iyo dhawaantan sameeyeen degmada Tiyogo tuulooyinkii hooskoyen
ciidamada sidiiba ciidamada degmada Tiyogo labatiibooda tiitii boliiska qaarka ah ee koonfur galbeed iyo ciidamadii militariga oo federaalka dhammaadaas ciidanka in iska jiraan ciidamada markasta isbahaysiya suubiyaayan hoosgalo wada jir ee suubiyaayan markaan marna lafadeedu hayaan wareegu hayaan min galbeed ilaa bari koonfur intiinu ka aadayn oo al-shabaab oo dhankii hadkuyiin intaas ma wareegu hayaan meel hadda oo ka amakay lahadan oo haya deegaanka Tiyetno bara haddii adun ku bata ilaa 70 kilometer shabaab raaw malka aragaa ilaha koonfurna taasi oo abudheer ilaa 10 kilometer oo kala meel ah doontool ilaa segna meel raaw ka sokoynta meel 100 kilometer meel 200 kilometer ku sokoyn mal aragaa ilaha waa way jiraa dilin magada waa ma jiraan inta dilin kale baa meel shabaab ka jirta mal aragaa dilinka oo hadda halinka duyiin oo al-shabaab dinaga xuduudka Tiyogo ku xuduuwa saasata howlgallana jiraan laakiin hadda ballankan ma iyaa howlgallan midaysan oo imbaahni in degmada Tiyogo iyo degmada xutur iskaashadaan walaay daftiyo ka jira in ku saara qorshaheedayn habaysan والكلاء حتى تبقى كلاء بهاية بالله الحمد لله نبداك تجيك ضواعين نبداك كواعين نبداك شبه سواعين غلوكي
gudoomiye en waliba nin korbiyaasi maadaama ay degmada ay hadda jididka obso ku jiraan isla markaas ay sheegtay intii howlgal dhawaan isin qaad doontaan go'doonka iwiliba ana ob iyo shacabku qaban saameentii ka walatay walbarashada iwiliba dhiniga caafimaadka adeegyada bulshada baahnaan oo shacabku nool degmada Tiyogo
hareerada bulshada ee tiyada amfeeliye inkastoo ambaahni taakuleyn badan kuma qunta waxbarashadii sanaduskiyadkii dhammaadii todobaadkanaa socdo la furo haya iskoolaadkii wal intiyaarka oo haya maalimiintii ardaydii horqunta kadaasi iyo arday cusubba ikhtiyaariyo hayaan sida dugsi yaag yaa kadasan degmada Tiyogo oo dugsi hoose dhexe oo iskool weyn ah ardaygii dhiciin araaw iyo iskool arimay brimary ah suurya kadasan way kala jira iskool kale araaw suurna dugsi hoose ee degmada Tiyogo leelka magacaawaw intaas oo dhan todobaadkaas ooda diyaarka uu hayaan waxbarashadii sanad dugsiyadkii hadda la ku dhigayna seewareegsan oo macalimiintana intadeelayeen ayaa waxbarashadu ka dhammaatay haddana nibadana ka furohay dhanka waxbarashada sidaasoo dhanka caafimaadka runtii dhalinyaro badan oo inta u barayaba dhanka caafimaadka oo hase ahaatee shaqaalaha in maamulaha MCA-gaas dadoon ADF dadaalayo cudurada ka baran degmada Diego geeriyay ama dirsiyada ay ku qoyaan cudurada kalaasaha la raawo ADF-da lintaweyo hay ee adaha jirsef iyo WHO yaa daawo sheenaya markaan daawadaas iyo dhalinyaradii oo liinta u baray caafimaadka tababarka lahaay iyo maamulayaasha iska duubanyiina iyona shacabka meelaha ka daawayo haay xaaladdaana saasa inta dadka horumarinta
maadaama aad ka dhawaajid intii cudurro ku jiraan degmada Tiyoglo muddooyinka gudan bay cudurro shal duwayn la ku sheegay khasaare ay jeesri jirana cudurrada sala ku sheegay degmada Tiyoglo
cudurradaas bay ahayna cudurrada oo kalaadaha waa madduulig ay baha socday ilaa degmooyinka lay xeeran oo dhulaa kooyayaan degmada Tiyoglo iyana ku daaya dhanka eed cadde ilaa adeesaba dhulkuma ku kooyayaan
waana
haddii daawada lingala dalyaalkan boqolkiiba sagaal lagu sagaal may embedinyina an ku kahaan oo daawadana kartan sidaaga amba ayaa embedinyin xaalada oo hadda cudurada socdaan dhulkii walbada halku guulaysadii macnaha beriya daafli way ku dilaacay shimandiyood iyo ku dilaacay degmadiyeenna ilaa saddex boqol oo qofood oo kale ah sidii iyona haddana wal daaweeyey sifaynlaliha tacaala dadaal badanaa muujiyeena dhakaatiirta ururada bulshada walay dhowa iska qubanaayay dhamashadana iida yaraatay wal tumulan oo kale ka dhamatay shakalana idiyadan faylada walaalkay shibankeena hadaruu sidii lamaadan beri waxaa sidii ma aragna dadkii bukaanka geysayna kuwada kahay alxamdulilah.
Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waliba yeelatay wasaarad caafimaad. Intii la magacaabay isina galantay dhigteen degmada Tiyoglo, wasaaradda caafimaadka ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya dhibaatada ku teegan degmadaas may ku qawatay may daaweysiin deersidii ay xarumo caafimaad jiraan iyo degmadaas ay ku hirgelisay wasaaradda caafimaadka ee Koonfur Galbeed.
Walaalkay Koonfur Galbeed unna ilaa hadda wasiirka Santos ee maamulka hareerna laakiin maraakiibada federaalka ee daawada jeentii hay-adaha unicef iyo WHO yaa daawada jeedayeen daawada taalina daawo oo runtii markaas cudurada socday ama bukaan socdo oo shibandiyoodkan wala kala tacaala hayseni inkastoo ninka bararayna haddana naftadiiye dalabkii u teeginyii marka caafimaadka
hay-ado markaas ku shaqeeyay degmada Tiyoglo si ay daawada shacabka hadii la waayo dhibaato si hal darisaa shacabku nool degmada Tiyoglo maadaama wasaarad caafimaadniya wala siin dirsay in Koonfur Galbeed hay-ado sadii iyo kubaan degmada Tiyoglo may aqwade la hal kormaan shacabku nool meela
wallahi hadii adii sama falka naxum xogba oo lamada hay-adoo afrikaan jeerada ee UNK oo UNICEF iyo WHO waa tiin hayna magaalada gobolka Baba Allaah cudurka dadan Baba Ilaahay laakiin Ilaahay naxariistiis lamada hay-adoo Ilaahay aad intiri daawada jeentii dowladda federaalka ee mara dayarada oo daawo ee jeentii asalkiisu waa hayna hadda goorne marmar go'aan ka gaadhay daawada kalaadaha laakiin hadda walaalayaala inkastoo warbixinta SDF aan ka hadlaynin lanka manahda caafimaadka ee degmada Tiyoglo aan ku wargeysay lahayd haddana aniga shaqo qabna balancing ee dhaqaalaha iyo dowlad federaalka oo iyana hal mar tur ma sinjenti markaas hay'adaha lamadada mar ana kor meerayaan daawadin kuna ida aan la socdaan han ilaahay ninka gargaari lamadaasi adooda haddii aan ku baha koonfur galbeed wasiirka caafimaadka iyo saariisa shuruudda xilal kulanna maadaama koonfur galbeed wasiirada caafimaadka dhowrata rajadaanoonna dhammo walqalla walayhala dhammaasi dirta rajad yaan taegin laakiin hadda kahor waldinku kooyimale walaalkay
ciidamaha siinkaasi weliba hayay guddoomiyaha degmada Tiyeglow ee gobolka Bokool ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cabdulle Fuud Cadde oo uu saqad ka taleefoonkan ku warmay raadiyaha warsan ee magaalada Baydhabo. Guddoomiye ciidankiinka mahadnaqaana sida filadan in la xiriirto.